ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde altinere noga e lewru jolaɗo junnu balɗe meɗen sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓir yima Silima capanɗe nayyi e nayyi nder maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Min jooti on kala ɗo mboɗon tawede le Malou Fay maggal muɗum miɗen jooɗile ngallure Bamako nde kammo ono wondi toɓɓude wattu joni onon duto gonɗon fo yolanɗo newna on ndungu gaɗɗo. Sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo kikiɗa hande ɗi anni fa hande hono ko dartete ko ka heɓaka le leydi meɗɗidi li laamu bankas o fanɗi fou civil en temedere yonkiji muɗen karbama toon. Kaldale kawral alansiri ngal hikka won duuɓi jeɗɗi ley nokku o fa handen ngal ta heɓa e tawede ley leydi ndi wattu joni guɓɓanɗe kaɓore ley nokku kollitir sa ƴeewi laamu woni ko holla anniya muɗum lobbo. Ñalawma keeƴanaɗo yimɓe no ñonguitiɓe ley adunare ndu fuu ɗum yambinama beete hande ley nokku meɗen o hono malinkoɓe ñonguitiɓe ɓe kollitiɗe ɗo yiya fa ujunaji temettato e ujunaji capanɗe jeɗɗo malinke ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min jogui on ɗo kikiɗa hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Waygal joɗini on ɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo ñuhum jiiri o kanko woni toɓɓoggi jamɗe to wattu joni o ley laamu Bagnagaro oɗo kabaru gaɗɗoto iɗo metti sanne saabi deɓe kollitiru ko yaata yimɓele temedron kañi en keddi ley hen kaki kewɗi du kañi en bonna toon bonana gaɗɗo nokku noddirteɗo Diala Sagou kañi fa jottuɗa jaam weeli kañi e da sagou noon ɓe kollitiri uwide wattu joni yimɓele wonɓe ley ɗeɗo nokkule fanni gondi yoppude nokkule muɗen ɗe dow kuldam Mamadou Sama Sekou.
Garɓe dumutuji jon e kaɓorɗe ɓe anditaka ɓe hippike dow nokkuji kewɗi Diala Sagou jaam weeli de Sagou ɗum waɗi jamma alande sappo e jeenayi juin 2022 holtama wiide ɓe gaɗi bonandaji cattuɗi dow jamare nde fadde mabɓe wattude yiite e cuuɗi ɓe gatti yiite don e bitikaji e nokkuji resgullo ñamiri e wi kabaruji tonɗi e wi seede en yimɓele heɓo e cuutama ana mabɓe ameri Diala Sagou yimɓele ɓe jaadi don e ñamduji dabaji e motoŋaji kewɗi to jaam weeli toon adadu bonandaji ɗi kayi na wi dow sesafuji ɗi jogaɓe holti wiide yoko ɓuuri temedron e capanɗe taton mbaraɓe woɓɓe kay yawti oɗo adadu o heƴaɓe laamuɓe kay gonɗinlaali ɗiɗo jateji ɗi laamukoɓe transition ɓe kañe larmi mali kay fa hande memale haala muɗum banggal kabaruji ton ɗi holtama wiide larmi mali yettike nokku o na woddi ndurdu e madaraji ɗiɗo wonandaji ɗi laatike sababu yimɓele hewɓe na gondi yaltude nokku o yaade nokkuji ɗi ndenagu goni e muɗum.
Yoga e andam e kabaru ndenago wonɓe le leydi ndi kolliti sa ƴeewi guɓe ɗeɓe nodder terroriste en ɗe wattu joni ɓe mbayliti hono golleji mabɓe ɗi gorrino ko ɓuuri fo hokkudeɓe toon sembe ñalawma hande yo yimɓele wonɓe toon ɓe jaade ɓe gondi e ɓamde ɓe gondi e nattude mabɓe noon ɓeɗo andam e kabaru ndenago kollitiri wiide ɓe mbi laamu o kañum hani fiide dow hen dabareji ƴewto yal hono sukaɓe wonɓe ley ɗeɗo nokkule kani heɓirde e golleji keɗɗemo kanko noddirteɗo Baba Dakano yo goto e andam ɗo no kabaru ndenago le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen
tiiɗini sanne haaɓo fewde ɓeɗo yimɓele ñalawma hande o ni woni ko heewi kaɓotoɓe mabɓe fule oɗo nokku jeeya so a ƴeewi guɓal Katiba Masina yo ñalawma hande ko heewi kaɓotoɓe makko fule oɗo nokku jeeya kaɓotoɓe mabɓe gotti ko iwrota leyɗe sella wara tawta yimɓele kaɓotoɓe ɗe guɓal mabɓe ngal miɗen gondi fewde yimɓele ñalawma hande o andanɓe sanne nokku o ɗati kandi jokkede le haaɓo fewde ɓeɗo yimɓe woni komin gondi haltande yimɓe ana heɓa duuɓi joon haaɓo soldat en ɓe kañum tan wawa ñifude baasi o wajibi kina jababuji goɗɗi jokkito immadaraji ɓe gondi waddere ɗiɗo nokkule eɓe kani tewtude andude ɗum hono fuu ɓe gatta faaɓe kuncana hoore tiɗɗalaji ɗi yimɓele gomɓele ɗiɗo nokkule wondi fewde e muɗum ko laati sababu jaati janjinde baasi o kañen du ko yoppata ɓe jokkude haalaji ɗeɗo guɓe cattuɓe.
ɗiɗo bonandaji wona nokku noddirteɗo Bagnagara tan mata le leydi meɗen ndi ɓamde markala kañe fa jottuɗa menaka fo wiyama ɗiɗo bonandaji matama toon wattu joni o guɓeɗa no gondi e nannir toon sembe dole noɓe kollitiriwi ɗum laatiki sababu ɗum so ɗeɗon nokkule yimɓele mayɓe hewɓe mata toon Ali Cissé
kan dosokoɓe Dana Amasagu gonɗo gueddu bomo le région Bagnagara yimɓele joguiɓe kaɓɓorɗe ɓe anditaka hippike ɗum altinernde neɗɗo goto hakkunde yimɓele gomɓe Dana Amasagu yonki muɗum heddike hen woɓɓe ɗu barmi nde sigu yimɓele joguiɓe kaɓɓorɗe ɓe anditaka kañum en ɗu hippike jamma alan poste markala le wi kabaruji iwrɗitoɗi ɓeɗo yimɓe ndu motogayi tati wardu muɗum ɓe cuumi poste o fade mabɓe doguɗe yimɓe ɗiɗon yonkiji mum en heddike hen ko woni gendarme goto kañe e civil goto mobile gotel motogayi tati cuumaɗi woni ko yuɓɓa le hippagol mabɓe poste o le saaha leydi ndi soldat chef de munissement goto kañum ndu yonki muɗum saami alanne saabi bomboje juhoje so fella le wi communiqué fedde munismane lugagol wondino wadde fa o tewta bomboje irade juhoje so fella le region kidalto fa hande le saha leji ni kananke golno hore mudum goto yonki mun ittama kanyundu le galle mudum kilo yi noga e fadmo da yottade minaka alkam sare bittinde seda fade yamde sapo e jena yottade yimbe le dido jogi be kaborde gombe no muto hulbini yimbe le gallure minaka be pelli jabe yimbe le dido jodi be damal galle mu dido golleji fu wadi le wattuno fedde mo dirta coalition des forces armées maliennes beedade gube jogi be kaborde hono gatia kay MSA yiltini bataki kado yilta goldo motoji yimbe le jogi be kaborde le gallure ne fa yotto adugul essence kay ko nande mudum le nokkule yogaji
dido kabaruji fodo ba de do BMM ande to do page Facebook et compte Twitter Sidio Tamani kaldale kawral alan ziringal le leedi meden di hikko won duubi jeddi ko don sinnina fa hande taba dengal tidallaaji modon gonde matedle hen kanje gubbe bande kaborde gonde le leedi meden di be bi laamo won ko holla anniya modon lobbo wattu jono laamo hakkunde jo holli ti wiido won golleji ko yeli hen yaaso tawede wiido ko heewi an hedde golleji di fu Ali Cisse
Noga e lewru joindu watta duubi jeddi ko kaldal kawral yalla jaa e dewral an warta le leedi malindin sina hakuni gouvernement o kan e gube jogi be kaborde bande nyaloma no sina fa warde hande gedde de fu ana jabani wiide wonti dalaji mataadi e gollirde talkurndu wattu no o fuddi gollene kanko horejo gouvernement o ka o wiide kaldal kawral china ngal leedi algeri ngal sed haani gollirede gouvernement o ka holiti wiide bande nyaloma no kaldal kawral ngal sina warde faale nyaloma mo ngoni hande o ji fa hefu hebam wadede makko buli fu bangal politique denago yirwere sarugol fa yotto dewral tawere dido halaji gouvernement o fu rafi kolol hakune gede tin be talkurndu ka anaye dum sababu mudum ana bili e tobbe kanno do gollirede hono DDR o so dunu bettike batu mawdo kando wadde hakune gouvernement o kan gede sinin be kaldal kawrangal ana wondi domede faham ila lewru janvier bettinu le odo batu ko doma e mudum ni woni honto dirgol yimbel joginobe kaborde gonnobe gube jogibe kaborde les régions ngaji joyi de sahal leedini tiagal odo batu won kawral kangal finde do yewtade dati bangal politique sariaji yogaji kay hunchande hore projet ngay sappo e jeegon kande waddude yiruwera oyo di fedde mo noddirta fond pour le développement durable jabanno
konairi bangal fedne no de conseil national de transition wotto jono hono sariyawol kessol gol be jaltinno kabar wotey di ngorino sa djewi be tawda kay gouvernement hakkille sanne no fedne no de parti yelamande hollitir o wiide wotto jono yimbe le be no derta fedne no derta convention pour les mali tawda be lam hakkunde jo be kulliti wiide sa djewi dido sariyaji bama dido hunchanta himmeji mali ko be fu hore Ali Cisse
e jure kanko Hamidou Doumbia secrétaire politique parti yelema bamugol odo saria kesso ngoro landinde woteji di ye hunne mawnde le lendi le wi mako odo saria bamado le fedde CNT ne ana mudji bude ko gouvernement o waddi ko
dido waltimuji di hononi yeddude yimbe gouvernement be mo woni ko famete le waltimuji gadaadi foyso wana fufu mudji e hakla am min kay odo projet mo CNT mutani hore ne brani min mo gouvernement o holliti ka an hanni ko radio transition o e kanyi gouvernement o teddina dido woltimoji di
fedde mo do dirta convention pour le Mali gondube kanankobe lamu hakundere o ka holiti wiide ana nimsiti ko odo sariya bamako le wi kanko Oumar Diarra ko to le fedde ne tobbe de fedde CNT ne wayti e odo sariya walda fi e ko malin kobe jondorino
CNT walti saraji di jojjingane ministre hagitiram tamane ndedo gullirde landini wuteji lati di sababu bonandaji kewdi honni CNT tutti ndedo gullirde kanya hejabe lamu be sembe dum don hulta CNT jabana fi waytere ndemi yedi ndenomi min sisane bangal mudu
fedde M5 RFP mo kanko premier ministre hore uwe mudun ka ana narda horejo lamu hakundere o fati jaba sinyinde odo saria o mo narda mo o neltira odo saria gouvernement o yade le fedde CNT ne kasin michin tinde tan wiide dedo dewtere saria ko heewi yimbe ngombe le fedde CNT ne fu hawti so jabani dum tiagal ko be mbayti hen tobbe chapan jena e didi
wattu jone kala on kabar yimbe le nyongitibe le leedi meden dibe kollitiido ko giyata e malin koobe ujinaaji temeta to chapan jaddam kanyen gon nyongitibe wattu jono beedo malin koobe yoga mabbe na fecci le leedi murtani le leedi niger kanya fanjotoda le leedi burkina faso di wi amadu mabbe do tidalaji mawdi joggi ton fedde no dit acr de kany hokki dido kabaruji bete hande on nyaloma kedjanaade yimbe le nyongitibe le adnaar do fu fa kebe famtar kedden Ali Cisse Fatoumata Mayiga
e juude fedde HCR sisil mabbe cuɓi hitaande hikkale yambingol ñalawma keeƴanaaɗo yimɓelle egguɓe iwɗe jonde mum en woni homo fuu nokku fuu wattu fuu ana handi kañum ndu e ndeenaagu oɗo sisili ana narda yimɓe ɓe fuu yurmo yimɓelɓe laati waajibe juuɗe mumen eggude nokkule mumen saabe rafi ndeenaagu mohammed askia touré woni keƴaaɗo fedde hcr le leydi amen ndi
hannde noogay lewru juin miɗen gondi e yambinde ñalawma keeƴanaaɗo yimɓe egguɓe e nokkule mum'en kam mari rafi ndeenaagu e baasi ngooduɗo hannden o dow leydi meɗen
fewde yambingol oɗo ñalawma yimɓelle egguɓe iwɗe jonde mum'en ka holliti gouvernement leydi ndi ko woni himmeji mum'en ɓuri fuu hokkede maɓɓe nokkule ɗeɓe noddirta logement sociaux e laɓe keɓaɓe gona kamɓe ɗum patrice voima woni laamiɗo fedde moɓe noddirta union des réfugiés le leydi amen
miɗen darla gouvernement meɗen gurdam yimɓe cottuɓe nokkule mum'en e ndenagu maɓɓe nokkuji to ɓe mbawata joɗade fa gasa
ndeɗo yambere laatike wattu e juuɗe yimɓele egguɓe jonde mum en holitidde yimɓele similɓeɓe ko ɓe mbawi wadde ɓe gaɗi taltal ɓe gaɗi gajate fijoji kañe ko nande muɗum do alhaali maɓɓe o no wurdi kasen du yimɓele ɗiɗon jeyaɓe leydi muritani waɗama kañum en du malinkoɓe ɓe dokkama talkuru muɗum
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse république tchèque et union européenne
sikiraɓe on keeɓi famo on jafoto wattu joni e mbawa yaade le réseau ngaji meɗen ɗi kasen saabi do on keeɓi taƴiral to wattu o nangguiri hen juuɗe ka ɗiɗo kabaruji fuu so ngabbirdo bema mi andi to gaƴi www toɓɓere studio tamani toɓɓere org oɗo mbawi heɓudir to noon noddido numéro amen viyamo 37 321 fande fan jeeye fe nokku on nandirɗo noɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam yewtere meɗen nde waran yo waddo ñalawma keeƴanaaɗo yimɓeɓe ñonguitiɓe le addanaru ndu fuu wattu joni o ƴewte yallo hono sariyaji ko nayiri banggal haqqeji ɓiɓɓe adama en kañe e ndenagu hani hucinirede hoore yimɓele ñonguitiɓɓe ɗum woni sisil moɓe cuuɓi le nokku o wattu joni ɓe mbi hono yimɓele dogoɓe nokkule muɗe so natale galluji ɗe na nata e nokkule ɗo ndenagu woni e muɗum tiɗallaji mawɗi ɓeɗo yimɓele joguinoɓe kollitir wiide le leydi malli ndi micciteɗen wiide ko basiji ɗi natale nokkule meɗen ɓe ko yimɓele meɗen hewɓe kañe joppi nokkule ɗe wattu joni o ko fedde nde noddirta acr nde limi ko iɗum ɓuuri malinkoɓe 1336 ɓinguel adama kañe gon le leydi mali leydi burkina faso kañe fa jottiɗa le leydi niger nde ɓe gondi e sakade le ɗeɗo nokkule fa keɗen famtade keɗɗen mo kanko noddirteɗo mouhammed askia touré o yo goto e keƴaɗo fedde acr nde le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen
aujourd'hui nous atteignons des records absolus en termes de personnes déplacées
en jottikite en bowa yottade fe gaddado yimbele ñongitibbe no dum foti hewde dum wadi hitani hikande somin cuubi sisili ndenagu wakkati fu haddi bibbe adama en jabbete leleedi wajibe sina ndenagu wartane su dum heba fewtede leedi malindi honno andira illa arande no yoni leedi horsindi hobbe sanne le duubi sappo cektidi en jii yimbele hobbe dogi basiji di won natube leedi malindi du iwrube leedi burkina faso kanye leedi niger do sababu ko guɓe noddirtoɗe jaadinkoɓe ɗen gondi memodirde le nokkule ɗe ɓeɗo yimɓele woɓɓe mabɓe kasen jottikile nokkule goɗɗe ɗon du basiji immi saɓami misala yimɓele wonnoɓe nokku noddirte andere boukan e fuu ɓe garti wattu joni o menaka woɓɓe du dartiɗo jaara ko ɓuuri fuu hasindinde ñalawma hande o yo heɓude talki heɓude ñamduji heɓude jande ɓeɗo yimɓele ñonguitiɓe saɓami le temedron fuu ɓamde capanɗe jeego yon fa jottoyo capanɗe jaɓɓo yon fuu yo rewɓe kañe sukaɓe tiɗalayɗimin jogi ñalawma hannde o komin dartata ko ana heewi sanne faamin keɓamin pewte ɓeɗo yimɓele jawdi jaati won komin ngala ko heƴata sabi ñalawma hannde noon sa ƴeewi adnaru ndu fan fewte tiɗallaji goɗɗi kasen ko nayri banggal baasi ko wonde wadde ucraine mballi guji ɗi fan gondi naɓirede le oɗo bangge ko nayri banggal menaka ɗo miɗen gondi e fiide dow hen dabareji no ñamduji han yettirade toon ko yaata tonuji temeɗe joyi ñamdu ɗum han yettade ley toon ko warata ko ka tiɗalla komin jogui wattuji yo heɓude kalisiji ɗi miɗen jogui tiɗala banggue goɗɗo ndu ko nayri banggal ndenagu nokkule goɗɗe an toon fesumin kajama naɓude mballi guji ɗum wona ko yaafi miɗen gondi dartude yimɓele woɓɓe kasen ɓemin kani gollidinde ñonguitade wala fuu cuɓoto ɗum wala fuu anduɗo baasi iwrata so wayde jaam e deƴere yettikile nokkuɗo gonɗa tan wajiba sottan jaaha dartaya nokkuɗo jaam e deƴere wuuri ɗum ne wajibi min paabo yimɓele ñonguitiɓɓe